mukama wange ali waggulu ennyo. Luno luyimba nduleetedde ku taata, emmeeme yange esinza erinnya lyo. Zisula kutali, singa zisula kusufiti Kampala. Ngazirina matu, nizandi tulabye nga tunyirira. Apetaiti ngerinya, na ye mukama webale kutesa. Nozi kweka wala, amazima ye kwa basinga. Omuteso mulonji. Bulichimu chikufuna mira, wasobola mukama. Bulirulimi watulenge ninja lyoko, yekwe mukama. Bulichimu chikufuna mira, wasobola mukama. Bulirulimi watulenge ninja lyoko, yekwe mukama. Nze wansuka komukamuli wala, manyumu wendo kwenvili zange. Leka bakulu tufuname, nabana bafeba kuwa matendogo. Kubate walia kufanana, nanyini chisomu kwano kukubimbako. Emirembe, emirembe, leka tuyimusenga ilinyalio. Bulichimu chikufunamira, wasobola mukama. Bulirulimi lwatulenge ninja lyoko, yekwe mukama. Oli mwesigo w'ekitalo, atakyuka nga bakyusa balala. Obeerawo samane mwita, obulungi bw'obulabikira wabo beba mazosula. Mukama wanga tekwe bolonda, roba kolere byekitalo. Bulichimu chikufunamira, wasobola mukama. Bulirulimi lwatulenge ninja lyoko, yekwe mukama. Bulichimu